Sanibonani nonke ezindaweni ngezindawo simbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi sitholele lithuba lokuthi sizwe izwi likaNkulunkulu.
We greet you, brethren, wherever you may be. We thank the Lord so much for this opportunity that we may listen to his word.
Kuyinhlanhla engakanani ukulalela nokuphuza nokuphuza ezweni likaNkulunkulu. Liwubisi liwukudla lezinto zonke izwi likaNkulunkulu.
What a privilege to be able to hear God's word, to drink, as it were, from God's word, because to us it's milk, it's food, it's everything that we need.
Angazi ukuthi kuwena lawukhona nje lenzani izwi likaNkulunkulu, linamsebenzi muni? Uyakheka ngalo, mawakheka ngalo liwukudla, kumele kuba lisikhulise futhi.
I don't know wherever you are, what God's word means to you, whether you are edified and built up by God's word, and if you are built up by God's word, what the outcome of that is in your life.
Kubanzima kakhulu, ngabanzima kakhulu. Uma umzali uyayipha ingane ukudla, uyayipha ingane ukudla, kodwa ayikhuli, ayibonakali ithelo zalokho kuphiwa kwayo ukudla.
It would be terrible if a parent would nurture its child, feed it, give it whatever it needs, and then that child doesn't grow. It remains stunted in its growth.
Kukhona ingane mawunyuka uye emazweni la ngenhla neAfrika. Mhlambe sekungcono manje ngazi kade ngaba ngangagcina ukuya ngakhona. Ubona ingane zakhona isikhathi esiningi zinamakhanda amakhulu. Sikhulu isisu, ingalo zincane, inyawo zincane. Uyabona ukuthi khona okungalungile, ayikho ibhalansi kulo mzimba obonayo. Ubona isidalwa nje, ikhanda elikhulu, ingalo encane, inyawo encane ithwele lo mzimba. Kukhona inkinga kulo mzimba.
If you go to some African countries up north, there are many children who suffer from malnutrition. And the result is they've got large skulls, they've got big bellies, but the rest of their body is thin and frail. And you can see there is no balance. There's something wrong. That child is suffering from malnutrition.
Uma kunjalo kusobala ukuthi kusendleleni ezinikezwa ngayo ukudla, inhloboni yokudla ezikudlayo, ukuthi mayekhula umzimba ube lolu hlobo oluyilona na.
And so you may then consider, what is it that that child feeds on? What food is it given that it grows up like that?
Kodwa mayinikeza ukudla okuyikhona okulindelekile, impilo enhle, ukuphila okubonakalayo ukuthi lo muntu udla kahle, unakekelwe kahle, uyathandwa ngezindlela eziningi, kubonakala ukuthi ngishona nokubukeka kwangaphandle kubonakala ukuthi uyaphila lo muntu.
But if that child is fed with a well-balanced diet, then you see it in that child's whole being that they are well-nutritioned, they are well-fed, they are well taken care of, and they look healthy.
Asazeke noma mhlawumbe mangidlula le corona lena mhlambe kuyobonakala abantu amathambo nje noma kubonakale ungabale imbambo 1 2 3 awu zingaka kanti imbambo ohlangothini kubonakala ukuthi umuntu kukhona ngakudli okumele ukuthi kufanele ukuthi ngabuya kudla.
I don't know when this COVID COVID-19 pandemic has passed on and passed away, what we will find spiritually, where the people are just skin and bones, just skeletons with skin stretched over it, where you can count the number of ribs, due to the fact that they didn't eat a well-balanced spiritual diet during that time.
Kodwa mangabungalifundi izwi likaNkulunkulu ungenasikhathi nalo ungayiniki ithuba lalo uzokhula kanjani uzosizakala kanjani.
But if you don't give yourself time with God's word, how then will you be fed? How then will you grow up?
Uma ungayiniki isikhathi noNkulunkulu uzokhuluma kanjani uNkulunkulu nawe uzomuzwa kanjani uzokuzwa kanjani wena.
If you don't make time for God, how will you hear his voice? How will he be able to speak to you? And how can you hear him?
Kwangathi uNkulunkulu engasiza asibusisele lesisikhathi kanye naye kube kwenezelelwa kwalokho abhize kwenza ezimpilweni zethu soku zonke ngabantwana bakhe esinikeza izwi likaNkulunkulu ukuba ngalo siphile.
So may this service add on to that with which you are busy with before God, that which God is speaking to you. May this contribute to that, that the Lord will give us that which we need.
Niyazi bazalwane, izwi likaNkulunkulu lithi incwadi zovulwa phambi kaNkulunkulu bese kudingeka ukuthi umuntu alande ngakunye ngakunye okwenziwa kuye. Mhlamba akangakunaka, mhlamba akangakuthatha, akangakushaya indiva, kodwa izwi nezwi uNkulunkulu alikhulumile sisazoma phambi kwakhe uNkulunkulu, uyophendula uthini wena? Wezwa maqede wawusowenze njani.
Now God's word tells us plainly that one day the books will be opened and then we will have to give an account of that which God has said to us, that which we've done in our lives, of each and every word, we'll have to give an account. Now, if God has spoken to you, and then after that, you did nothing about it, how will you be able to give an account of that before God?
Okukhulunywe umuntu ungakuthalalisa, ungakunaki, kodwa hawo kaNkulunkulu, mawudlulisa nje, uyoma kanjani phambi kaNkulunkulu ngakho na?
Now, sometimes when man speaks to you, you can ignore it, you can overlook it, but when God speaks to you, how dare you ignore that?
Wathi uNkulunkulu engangisiza kumkhuleko wami, ngiyikhulekela ukuthi iNkosi ngelekelele, ngihawukele, ngingadeli imfundiso zezwi lakho.
And it's my prayer that I say, Lord, have mercy on me, be gracious to me, that I may not neglect or spurn your word or despise it in any way.
Nalapho uNkulunkulu ekhuluma ngithathe nje ngibeke eceleni ngiqhubekele nengiqhubeka nakho. Awu isiqalekiso leso. Isiqalekiso umuntu ongenza ngalo ndlela. uNkulunkulu ebhize exwayisa eluleka singakuthathi lokho sikufake enhlizweni kumele kudlule nje.
If God speaks to us, and when God speaks to us, and we then just take it, and we just brush it aside, and we carry on as before, what a curse isn't that upon our lives? Shall we pray?
Baba wethu sizulwini, siyabonga Nkosi, ukuhlanganyela, sindawonye, noma yebalo zincane, kodwa Nkosi siyabonga ukuthi sihlangane somzimba wakho Kristu.
We thank you, Lord, that we are able to gather together, even though it is in small numbers, small groups, but that we may gather together as your body.
Umkhuleko wethu Nkosi ukuthi masihlangene singabi sodwa. Sicela wena Nkosi ukuthi uhlangane nathi.
And Lord, as we are together, our cry is, may we not just be here on our own, but may you be with us.
Uyazazi wena Nkosi idingo zethu.
You Lord, you know our needs.
Siyacela Nkosi ukuba uhlangabezane nazo nakule nkonzo.
And we pray that you'll meet with those needs even through this service.
Siyacela Nkosi uba usivuselele.
Please quicken us.
Siyacela Nkosi ukuba ukhombe lokho okungalungile okudinga ukuba kususwe empilweni yethu.
Revive us and point to those things in our lives that ought not to be there, that need to be removed.
Cela Nkosi usibusisele izwi lakho.
Please, Lord, bless your word to us.
Cela egameni leNkosi yethu uJesu.
For we ask it in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
Sizofunda izwi leNkosi encwadini yokuqala eBhayibhelini, incwadi kaGenesis, isahluko sesithathu.
We'll read from the first book in the Bible, Genesis chapter 3.
Incwadi kaGenesis isahluko sesithathu. Sizofunda amavesi ambalwa nje. Siqala ukufunda.
We'll read a couple of verses from this chapter.
Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadle emthini yasensimini na?
Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, "Did God actually say, 'You shall not eat of any tree in the garden?'"
Owesifazane wathi enyokeni, "Singadla izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuntu ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi."
And the woman said to the serpent, "We may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, 'You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die.'"
Inyoka yathi kowesifazana, "Niyokufa nokufa. Kepha uNkulunkulu yazi ukuthi mhla nizidla, niyakuvuleka amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi."
But the serpent said to the woman, "You shall not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil."
Owesifazane bona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi ubukeka emehlweni nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni. Wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye naye, nayo yadla.
So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband who was with her, and he ate.
Ayisevuleka amehla bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane, bazenzela izibhinqo.
Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths.
Basebezwa izwi likaJehova uNkulunkulu ehamba ensimini kusihlwa ngokuphola kwelanga. U-Adam nomkakhe bacasha ebusweni bukaJehova uNkulunkulu phakathi kwemithi yensimu.
And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden.
Kepha uJehova uNkulunkulu wambiza u-Adamu wathi kuye, "Uphi na?"
But the Lord God called to the man and said to him, "Where are you?"
Wathi, "Ngizwe izwi lakho ensimini, ngesaba ngokuba ngihambaze ngalokho ngacasha."
And he said, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked. And I hid myself."
Kona wathi, "Ngubani owakutshela ukuthi uhambaze na? Udlile kulo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwona?"
He said, "Who told you that you were naked? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat?"
U-Adam wathi, "Owesifazane owangipha yena ukuba abe nami unginikile kuwo muthi ngadla."
The man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree, and I ate."
Asigcine khona lapho.
Let's end reading there.
mawuthola ithuba ungayiqhubekela uzifundele namanye futhi amavesi kwezinye izahluko ahambisana nayo le ndaba.
If you have the opportunity, it would be good that you continue reading this portion and also other passages and portions that go along with this.
Lena kwindaba ejwayelekile kakhulu okukhulunywa ngayo kaningi mangabe sivula iBhayibheli sikhuluma indaba kaNkuluNkulu.
This is a very well-known passage of scripture of which it is often spoken when we open God's word that we speak about this passage.
Kukhulunywa ngokuhluleka komuntu, ngokuwa komuntu, umuntu elahle indlela, elahle inqomo kaNkuluNkulu ngendlela obekumele khanjwe ngayo.
Where it is spoken of the fall of man, the failure of man, the failure of him to keep that which God commanded him.
Ezahlukene ngaphambili mawufunda indaba sifunda ngendalo uNkulunkulu edala konke okudaliweyo edala umhlaba kuze kufinyelele kudalweni komuntu ofana nami nawe.
And in the preceding chapters we read about creation, how God created the world, everything in it, and then how he eventually created man in his own image.
Mawufunda lokho esesikufundile manje uya emavese ezahlukene ngaphambili ufunda ubuka uzwa indlela uNkulunkulu abesebenzelana ngayo nomuntu kamangalisa.
And if you turn back to the preceding verses and you read how God interacted with man, it's amazing.
Mawucabanga ukuthi ungubani uNkulunkulu?
If you would think and just ponder who God is.
Ubani lona sithi uNkulunkulu?
Who is he whom we call God?
Hambe thina siyamqonda yena ungubani uNkulunkulu na?
Do we know him? Do we understand who he is?
Noma kulula nje mhlambe kulula njengoba ngeja ngendlela esihlale sisho ngayo abanye bayafunga. We uNkulunkulu. We maye. We bani? Simlinganisa nabangani bethu, simlinganisa nontanga bethu, simlinganisa nje nezinye izinto. Asiqonde ukuthi ubani lo uNkulunkulu esithi siyamkhonza.
Is he like that which is portrayed often in our language? That we just glibly take his name upon our lips. We say, oh my God, oh God. And we just call him by his name like that in conversation as if he's just a friend and a pal of ours that we can just speak about him like that.
Wakhona nje lokhu ukuthi uNkulunkulu ayihlanganise na noAdam noEva. Adala umhlobo obungaka phakathi kwabo. Ngamanye amazwi ngokobuntu, into ebengenakwenzeka lena. Uyini umuntu? Ubani umuntu? uNkulunkulu yena ubani ukuba yena angahlanganiswa nonjengami nonjengawe?
In fact, that God took time to visit Adam and Eve, to have fellowship with them, and took time to speak to them, and took an interest in them. That in itself is unthinkable, that God, as great as he is, would have any time for man, would have any time for you or me.
Kambe singabuza nombuzo, uNkulunkulu wayenesizungu, ebona ukuthi isizungu siyoqedwa ukuba vakashele uAdam noEva, abantu ababe special kangako kuNkulunkulu ukuba bathande ngaleyo ndlela na? Imibuzo le singayibuza yona.
We could ask ourselves, was God lonely that he needed the company of Adam and Eve to take away that loneliness? We can ask ourselves that question.
Kwabangani uNkulunkulu ukuba bathande kangaka? Kwabangani uNkulunkulu ukuba azidela azinikele kangaka, ayinike isikhathi esingaka ngalaba bantu na?
Who were they? Were they so special that God loved them so dearly, that God took so much time with them?
Kwabangani uNkulunkulu kwiprogram yakhe ayinike isikhathi ngalesi sikhathi ngiyakulaba bantu? Alizushona ngababonile, alizushona singakhulumanga, alizushona ngabanga kanye nabo.
That God took time off from his program so to say, where he said, the sun will not set without me first having communed with these people, having spent time with them and spoken to them.
Kumbula, uNkulunkulu, umuntu ohlelekile, umuntu ohlela izinto zakhe. Laba bantu bebafake kwiprogram yakhe. Ngalesi sikhathi angenzi lutho olunye. Ngikanye nabo. Ngifuna ukukhuluma nabo. Ngifuna ukuyinika isikhathi nabo.
Now think about this. God has his plans. God plans ahead. He arranges things. And that in his arrangements, he arranged a time that he set aside in particular for this purpose, to spend time with them and to commune with them and have fellowship with them.
Ngaleyo ndlela uyabona ukuthi ubezisondeze kangakanani kumuntu. Nothando alivezile alibonakalisile lungakanani kumuntu ukuthi ungothandiwe impela.
And by that you can see how much man meant to God, how precious he is to God, that God would spend so much time with him.
Unkulunkulu mabehlezi lapha kule ndawo abehlezi kuyona, kule nsimo abebehleli kuyona, bekunemngcele, bekunemiso. Nizohamba la, nizokwenza lokho, niyokhululeka, niyokwenza lokho nalokho, kodwa la ningasondeli.
Now, in this garden where God had placed man, there were boundaries. God said, you are free to do this, to go there, but this is an area that is out of bounds for you.
Kuyakhombisa ukuthi nalapha engadini bekunomthetho wakhona, bekuyinstitution lena ebekwe uNkulunkulu enemthetho yayo. Uyosuka la, uhambe la, uyogcina la, ungeqi la.
There were laws, there were rules. God said to them, you're free to do this, you can go there, but this is as far as you go. Don't overstep this boundary.
Futhi uthi uNkulunkulu, ningasondeli nakusondela. Ningakhululeka, nansi inkululeko, ningadlala ngokuthanda kweni, iyithelo ngeyithelo, imithi, kodwa khona ningavunyela ukuba nisondele kona. Lapho kaniyukuya, ningawuthinti, ningasondeli, ningasondeli nangakhona.
And there were areas where God said they should not get close to it. He said, you may feel free to eat of any tree in the garden, but don't come close to this tree and don't touch it.
Uma ngena uthinta niyokufa nokufa. UNkulunkulu ukhipha isahlulelo, mabeke bawuthinta abayokuphila bazokufa.
And God said, if you touch it and you eat of it, you shall surely die. God clearly stipulated the outcome of their disobedience.
Umthetho lo ubekiwe, umisiwe. Awunakwazi ukweqa. Akushonga umngane wakho, akushonga ubani, akushonga abazali bakho. Kusho uNkulunkulu, uma ke wawuthinta, uzofa nokufa.
It's a boundary you dare not overstep. This is a law made, not by your friend, not by your parents. This is a law set by God that if you do this, you will die.
Noma inkululeko unayo, khululeka, ungadla konke, ungasondela, ungayithokozisa ngokuthanda, kodwa la, ungasondeli, ungathinti, uNkulunkulu, nginguNkulunkulu wakho, okudalileyo, nokubumbileyo, akusondelwa la, full stop.
Yes, you can feel free to go anywhere else, to do anything else. There you've been given that freedom. But here you may not eat of this tree. You may not overstep this boundary. And I command that to you as your God. Full stop.
UNkulunkulu njengoNkulunkulu abekulindele kubo. Akukho kunye ngaphandle kwalokho asekushilo. Abanakusondela, abanakuthinta, abanakudla, banqatshelwe, abavunyelwe ukwenza noma kanjani, kumele bahambe njengokumisiweyo.
And there was nothing less than that God expected from them, that they shouldn't come close to this tree, they shouldn't touch it, they shouldn't eat of it. That was his requirement from them, nothing less than that.
Ingakho uNkulunkulu ebavakashela, ubavakashela phekwemiso, khona kulindele kubona okumele bakwenze, akalindele akabhekile okunye ukuthi bazokwenza okungale kwalokho abatshele khona.
And that is upon those statutes that God visited his people, and when he came to them, he expected to find them like that, not having overstepped the boundary, not having done anything else than that which he required of them.
Bantwana bakaNkulunkulu bazalwane lasikhona. UNkulunkulu usinikezile inkululeko, kodwa kukhona indawo biyele kuzona angafuni ukuba sisondele kuzona, yize zikhona. Ungayitsheli wena uyibuza umbuzo, zadalelwani, zabakhonelani. UNkulunkulu uyazi ukuthi kwabangani ukuba zibe khona, kodwa wena awuthinti, awusondeli, awukwenzi okungale kwalokho akuyalileni uNkulunkulu.
And so God has given us freedom and liberty as his children. But there are areas that are out of bounds. There are things we ought not to do. Even though those areas do exist, God has fenced them off. He said, it's not for you to do it. It's not for you to get close to that. And it's not for you to ask questions and say, but why do those things exist? Why can't I do it? You ought to obey God and that which is commanded you.
UNkulunkulu akalindele nanokuthi wena ufuna ukuhambisa umuno wakho uyobona ukuthi mangusondeza ngizosha yini vele uzosha, kodwa akakulindele nokuthi uzosondeza umuno wakho ngoba uthe qhela deda ungasondeli funa uzofa.
And God doesn't even expect of you to see how close you can get without burning and say, well, what happens if I touch it? No, don't even touch it.
Musa ukusondela.
Don't get close to it.
Musa ukudla.
Don't eat.
Unqatshelwe.
You have been forbidden.
Akumiselwe wena, akusikhona okwakho lokho.
It's not for you to do it. You're not permitted.
Manje bekungihlupha kakhulu mangifunda le ndaba. Bengifuna ukuthola zaqalaphi ukonakala izinto kulabantu bakaNkulunkulu.
When I read this, it perplexed me to think of where did it start going wrong with these people whom God had created.
Ntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi uma empilweni ungaqhubeki kakhulu mana ziqalephi ukonakala izinto empilweni yami ukuze ngiphile ngalendlela engiphila ngayo manje.
And so if things go wrong in your life, stand still. Give yourself pause to think. Where did it all go wrong? Where did it start going wrong?
Eqinisweni lilonke aqali nje emoyeni, kuvale kwenzeke emoyeni nje, kukhona laqala khona.
To speak the truth, it doesn't just all of a sudden happen abruptly, all of a sudden you all wrong. No, there's a gradual start and there's a place where it all begins.
Thambeni yamangala mntwana kaNkulunkulu ngani?
And maybe today you're astounded. Why and how can it be that I find myself where I am spiritually today?
Namhlanje ngithole hayi nje ukuthi ngiyabandla, hayi ukuthi ngipholile, ngifile isono singibulele, uSathane ungigibele, uSathane wenza noma yini empilweni yami. Noma ukubona lokho ukuthi usukulelozi, kodwa umbuzo omkhulu, kuqalephi? Uqalephi umonakalo na?
If you've got to be honest today, it's not only that you're lukewarm, it's not only that you're ice cold, you are totally dead spiritually. And Satan does whatever he likes to do in your life, and you're busy eating and consuming sin in your life. Yes, it's like that. But the question is, where did it begin?
Yo sikhuluma la sikhuluma nabazalwane sikhuluma nabantwana bakaNkulunkulu angikhulumi nomhedeni angikhulumi ngalonothi hayi mina ngikholwa mina mina vele mina angisiyena umzalwane mina.
We're speaking here to the children of God, not to those who are heathen, not to those that say, well, I'm not even a believer. We're not speaking to those.
Ngikhuluma ngalona okwaziyo ukuthi kuyini ukuhlangana noNkulunkulu. Kuyini ubumnandi bokuhamba noNkulunkulu.
I'm speaking to the one who knows what it means to walk with God and to have that sweet communion and fellowship with God.
Ukuyifica ukulendawo kuyona ziqalephi qalenini ukonakala izinto na.
Now that you find yourself where you are today, where did it begin going wrong?
Omunyaza ngayithola senolaka olinzima kabi.
You might find a person who gets so angry, it's indescribable.
Omunye unolaka ngishe nganeni zakhe.
A person maybe just his anger flares up to his child.
Omunye ingane zakhe mangabe ekhuluma nezingane zakhe seyihlala ithukizanya mayekhuluma ithuki ziyafika ngoba ziyazi khuluma kanye okulandelayo impama uyakhahlela ngoba lento ibisikude nawe iqalephi qaleni kanjani.
And when a child speaks to its parent, they've got to protect themselves and defend themselves, and they in a protective stance. And they know, yes, you just say one or two things, and next thing you just slap them or you kick them. Where did that all begin?
Omunyithola usenesimile sibi.
Another person.
Uyithola into ebabekude nayo. UNkulunkulu esamsindiswa wanqoba kulezo zinto. Hayi khona ibuya ngamawala ivelaphi. Iqalephi? Iqale kanjani? Konakelephi?
Finds himself totally in an immoral state, in an immoral spirit. Now, where did that all begin? Because before that, you experienced God saving you from that kind of thing. But when it came back, my, it came back like a flood into your life. Now, where did that all start going wrong again?
Imcabango emibi. Imcabango yabantu abangakholwa. Imcabango ocabanga izinto ezamahlazo ebe sezahlukene nawe. Uqhamukapi manje? Kuvele kanjani? Kudalwa yini? Kwaqeda ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Kusukaphi leyo nto na?
Evil, filthy, disgraceful thoughts that should not go along with the life of a child of God. How did that thing come back into your life?
Ubudlelwano obungachazeki bukaNkulunkulu nabantu bakhe kunqamuka njengemzuzwanyanyana nje.
This indescribable, amazing fellowship of God with his people that abruptly or just all of a sudden gets cut off like this.
Kwaba olunye usuku ezinsukwini esezike zabakhona ngaphambili kuNkulunkulu. Kulesi sikhashanyana ethu yafika uthola abantwana bakhe abasekho endaweni akade babeke kuyona.
And so when God visits his people, his children, he finds them no longer there where he left them the previous time he came to visit them.
Umbuzo omkhulu, yamthola kanjani kuphi inyoka yamthola ekuphi Eva, nah.
Now the question is, how did Satan, how did the serpent get hold of Eve? How did he manage to infiltrate into her life?
Yini lena bishuphi inyoka yabona yaphawula kukhona ukungeneliseki lapha kuEva.
The serpent noticed and observed that there was some dissatisfaction in Eve's life.
Kukhona ukungeneliswa ngenqumo uNkulunkulu ayinqumile lapha. Unenhliziyo ehahayo, unenhliziyo engaphandle. ufuna lokho yena okuthiwa kangakuthathi ufuna lokho okuthiwa kangasondeli khona kusobala ukuthi wayemelene nalokho uNkulunkulu ayikhulumile.
There was some discontent in her life towards God, towards God's commands and statutes, and that which God had forbidden her. That was the very thing she longed after. So there was something missing. There was something wrong in his life.
Umlingi waqhamuka endleleni yakhe, endleleni yabo, wamtholaphi? Wamthola endaweni efanele noma wamthola ekwenye indawo na?
When the watchman came to her, did he find her where she was supposed to be or at some other place?
Umlingi.
Or the tempter, sorry.
Uma ngabe mthola, umthola ukuphi Eva na?
When the tempter came and he sought her out, where did he find her? Did he find her where she was supposed to be or at some place where she wasn't supposed to be?
Kusobala ukuthi uEva inhliziyo yakhe ibinwabela ibilobo ibilokoza ilobizela ukuba ibe seduze hayi nje ukuba seduze kodwa igcina idlile kulowo muthi abanqatshelwe wona.
It is clear Eve had a wandering heart and a wandering spirit where she wandered off and she found herself then eventually in the vicinity, and not only in the vicinity, but very close to that place where she ought not to have been.
Qaphela sisalento, uSathane ukuthola kaningi, useduze kwalento inhliziyo yakhe eseduze nayo.
And take note of that. Often Satan finds you there where your heart is close to that thing where you shouldn't be.
USathane ukuseduze ukuthola vele. Wenze kwabalula kabi kuyena ukuba kuthole ukulendawo vele inhliziyo yakhe ilangazelela ukuba kuyona.
And you make it easy for Satan to tempt you and to trip you up because when he comes to you, he finds in any case you're very close to that place where you shouldn't be and your heart is yearning for that and longing for that.
Umbuzo Eva, uyishiyephi indoda yakho? Uhlukane kanjani nendoda yakho ngalesi sikhathi na?
The first question, Eve, how can it be that you weren't with your husband? Where did you leave your husband? Why was it that you were separated from him?
Kodwa ke sithi ke noma ke bebehlukene mhlambe ngokomsebenzi obekudinga wenziwe lana mangabe kade kudinga bewayise umsebenzi. Kodwa mase kufike enqumweni akho sinqumo obekumele sithathe yena. Ngoba yena akazilutho, akuyena owanikezwa imyalo, akuyena owanikezwa waweluleka ukuthi kuzohamba kanjani la. Indoda yakhe eyatshelwa kuzohamba kanje, nakanje, nakanje kule ndawo.
Perhaps we can say, well, maybe they could have been separate because of the work they had to do, their duties, whatever they had to do. But then when it came to her where she actually took that decision to do something, she should have never taken that into her own hands and did it because she wasn't the one who got the direct instruction from God. It was first of all given to her husband and he passed it on to her. She should have never taken that decision without his knowledge.
Ngicela ukukhuluma nani bomama. Kukhona izinto enizonile. Kukhona izinto okuze kwathathwa inqumo ezibhlungu. Ngesimanga sokuthi nina nishiyile indawo yenu nathatha indawo yabanye abantu.
Now you wives, often things go wrong when you take a decision and it's not your prerogative. It's not for you to make and to take that decision on your own.
Kukhona abanye omama namhlanje ibona abashaya imithetho emakhaya ngani na bayibona besendleleni omunye anqume nje izinto ngiyazi. Ubaba wengane zami uzovumelana nami kulokhu. Akambuzela ngombuzo, ngiyazi uzovumelana nami kulento. Thatha inqomo kanjalo.
And there are wives that just take things into their own hands. They are the ones that blow the tune at home. They are the ones that decide what's going to happen, what shouldn't happen, because they feel they are right. And they say, well, after all, my husband will just fall in with what I say to him. So in any case, it doesn't matter whether I ask him or not.
Inyonga yayivele inobutha ifuna indlela. USathane wayefuna indlela yokwengena, wangena ngenyoka, inyoka yakwazi ukuthi ixoxe. Kwayingxoxo lena. Uyabaza abantu abadlala i-tennis, ibhola lizangala, liyabuya ngala, lizangala, lizangala, lizangala. Bebe sebedlala lo mdlalo we-tennis lapha ensimini beqophisana ngamagama. Ngempela uNkulunkulu ushilo, mayeshilo kuzoba kanje, ubona kanjani wena? Owesifazane waqala ukubonisana nenyoka.
And so Satan, the serpent, found his entrance and he came in a form of a dialogue. He's very good to place that inciting question that draws a person into a debate, into an argument, into a dialogue with him. It was like playing tennis. He put the question, he knew what she was going to answer, he had his answer ready, and so it was.
Bekusisa ukuthi kwayena uSathane lo uvelaphi, ubuyaphi, yini umsebenzi wakhe ngalesi sikhathi.
Now take note of whom Satan is. Where does he come from? And what is his job? What does he do?
Cabanga ukuthi uSathane ube kuphi nendawo, ubedlala yiphi indima kulizulu qobo lwalo.
Just consider, what role does Satan play in those of the heavenly realms? Heavenly realm.
Uma ngabe sehlulekile lapha selahlwa, waba nenhloso eyodwa ukuthi engabadukisa kanjani abantu ukuba bayeke ukumlalela nokumlandela uNkulunkulu njengokubona kwenzeka namhlanje.
When he was cast out of heaven, he only had one purpose in mind, to lead man astray and to lead him to hell as he's doing.
Umsebenzi wakhe ayebhizi ngawo ngaleso sikhathi, usebhizi ngawo namhlanje.
And that very thing he was busy with from the onset, he's still busy with now.
Buka nje okusandokwenzeka ngalezi nsuku. Abantu belutha bengena eitolo nanane beyitapela. Kodwa yamangala namhlanje mawuzi ukuthi hawu nalabo ababizwa ngokuthi abazalwane bebephakathi bekukho lokho.
Just look at what happened these days in our country, where people went on a looting rampage. They just went into the shops, looted, took whatever they wanted and went out and went home with it. But the heartbreaking thing is that you hear afterwards that there were even so-called Christians who were caught up in that frenzy.
When ungumKristu yalelwe, ungahamba ugcinela, awukwazi ukweqala, awukwazi ukweba wena. Ngisho emthethweni elishumi kubhaliwe, ungebi.
You as a Christian, you have been forbidden to get involved in that. Even the Ten Commandments are so plain and clear. Thou shalt not steal.
Uma umKristu umele ukuthi uyazi imthetho elishumi, ungebi, ungafisi nendlu kamakhelwane wakho, ungafisi nembongolo kamakhelwane wakho. Awumele usondele kulezo zinto. Akumele uthathe izinto wena eyintshontshiwe umzalwane. Ma wenza lokho uyisinangiso phambi kaNkulunkulu.
It ought to be no question to you. It ought to be as clear as daylight. Thou shalt not steal. Thou shalt not desire the house of thy neighbor or even the donkey of thy neighbor. You should not get involved in any of those things.
Umusuntshontshile thathe impela yophe udla kanjani nje unembeza wakhe asebenzi ayikho into ekhuzayo ukuthi wena usudle into ezokubulala awuzukhululeka unembeza wakho untshontshile webile weqila umthetho kaNkulunkulu.
And when you've stolen that, how can you even eat it? Is there nothing in you that goes against that, that opposes that? Did you say, well, I'm eating a curse upon myself?
So abala ukuthi le nto ebiyenzeka bekuyisisefo okubonakala ngaso ukuthi obani abantwana bakaNkulunkulu, obani abasindiswe ngempela, obani abasemdlalweni okusindiswa.
How do we know that that wasn't a test that was placed there to distinguish between God's children and those who are not God's children?
Uma bebayo beba bangakholwa bentshontsha nawe uyantshontsha. Hayi khona khona okonakele kuwe, uyishiyile indlela, ukushiyile umnyalo kaNkulunkulu okumele abantwana bakaNkulunkulu bahambe ngawo.
Perhaps we can understand if unbelievers go and they do that, but you as a believer, how dare you? How dare you do that which is not for you as a believer to do?
Kodwa kumnandi ukuthi saya esihlalweni sikaNkulunkulu la kuyohlulela khona abantu ngemsebenzi yabo abayenzile kuyohlulela ngisho abazalwane kubazalwane.
But wonderful the knowledge that we are headed to that day of judgment where everyone will be judged according to the deeds they have done, even those who call themselves believers.
Eva utholakala eseduze nalento nalemuthi inhliziyo yakhe ibilobela ukuba kungani kuthiwe ngawuhle.
Now Eve was found in very close vicinity to that tree where she had a lingering question in her heart and mind, why am I not allowed to eat of this tree?
Ubhizi ngalokho kuthiwa ngakudle, lokho kumele kudle nokuzomphilisa, nalomuthi abezothi uma udlile kungafi muntu, akayanga kuwona, ubalekela kulo okwazi okuhle, kuhlakaniphisa, ukwazi okuhle nokubi.
Now, she's not busy with all the other trees where she could go and eat to her heart's content and be satisfied and receive life. But no, she is busy with that one tree where it was said she should not eat of that tree.
Inkululeko benikezwe khona konke, khuleka nalomuthi okuphila ophakade. Na ungadla kuona. Kodwa cha, hayi khona ufuna lo, inhliziyo yakhe elangazela, yini ingavunyelwa kulo.
She was given the liberty to eat of any other tree, even that tree of eternal life. She could go and eat of that tree. But no, she's busy with that one tree of which it is said she should not eat of it.
Kwabalula kuba umlingi lona amthole eseduze akhulume ngento vele eseduze kwakhe. Uyabona ukuthi inhliziyo yakhe la, uyabona ukuthi uyayihahela, uyabona ukuthi uyayifisa lento. Manje usekhuluma ngayo ke. Hey wena uhlele duze kwalento ubangelwa yini ukuba ungayidli ngempela uNkulunkulu ushilo na.
And so it's quite easy for the serpent, because he finds her right there, he finds her wondering about it, thinking about it, and he just comes and he just completes the thing for her and tells her what you'd like to hear and says, no, you shall surely not die. You can eat of it. Feel free to go ahead.
Baningi abazalwane abagcwele ukungabaza manje ngamaqiniso uNkulunkulu awakhulumayo asobala okumele ukuba siphile ngawo sihambe ngawo.
There are many believers who start doubting the very plain tenets, that which God has instructed us, and they start doubting, but did God really say, is it really like this or isn't it like that?
Abanye baqala ukusola. Hayi nina niyeqisa manje. Hayi nina ingathi nizenza ngcono nje. Hayi nina ingathi nina nifuna ukubukwa nje. Hayi khona ukuba nomqondo onjalo nenhliziyo enjalo kuyizimpawu ukuthi khona okonakele empilweni yakho njengomntwana kaNkulunkulu.
And then some say, surely you are going overboard. You're going to extremes concerning holiness. If that's your standard, no, it can't be so extreme. And you're just trying to show yourself as better than others. If that is your heart, that's a clear sign that something is wrong.
Uthi uNkulunkulu ningasondeli, ningadli, ningasondeli. Akudingi umzalwane usondele esonweni.
God said, do not get close to it. Do not partake of it. Brother, sister, there's no reason for you to get close to sin.
Alikho ithuba lokuthi hayi kuzobonakala nje, hayi bengidlula nje, hayi bazobona nje. Kumele ukuthi uzahlukanisele uNkulunkulu onjengalokhu, ongcolileyo. Angikudli mina, ngaziwa ngalokho. Angisondeli nakusondela. Uyasondela manje?
Don't say, no, I just want to have a closer look. I just want to investigate it, what it's like. No, there's no reason for you to get close to it. You ought to have that discernment. That is not for you as a believer, and therefore you should stay far from it.
We banda basha. Sengqala ivangeli lenu elisha. Hayi, asivunyele nje ukuthi sibingelelane nje umfana nentombazane nje, ingani sisebenza ndawonye nje, ingani ngiyabuza nje, kubi nalokho. Hey, makuthwa baleka, thwa qheluka, kunesizathu sokuthi kusho kanjalo kuwena empilweni yakho.
And you, as a young man, maybe you say, well, can it be so extreme? Can't we just even greet one another, I and another young girl, because we even work together, so surely we can greet and we can talk. And but there is a reason why God says there are certain things that you should flee from.
Uma uNkulunkulu ethi nginifuna nimhlophe, nginifuna ningathelwe mabala, qhelani, ningasondeli, unembuzo yani wena? Awuneliswa yilokho, unembuzo yakho. Basopho lowo mbuzo wakho, isigcino, isahlulelo, isiqalekiso, ukufa phezu kwempilo yakho.
When God says, I want you pure and unblemished, He knows why He's saying that. And He's leading to you to that. But if you don't want that, woe to you, because there'll be a curse that'll come down upon your life.
Inyoka imthola useduze nalokhu kulingwa kwakhe ngoba uhlezi khona unale curiosity ufuna unembuzo ngani ngavunyelwa kaze mangisidla khona kanye kuyoba njalo uthi ngempela ngofa ngempela hayi uNkulunkulu nomusa hayi uNkulunkulu ngithethelela hayi ngeke kwenzeke njengoba eshilo ngiyamaza uNkulunkulu uNkulunkulu omusa.
So the serpent found Eve very close to the source of her temptation, because she had that curiosity about it. She was curious to know and to find out, my, I wonder what would happen if I just touched it, or if I just ate of it once. Would I surely die? No, definitely not. I know God. God is a gracious God. God will forgive. God will overlook. It can't be that bad.
Owesifazane wagwinyeka. Inyoka yamenzela kwabalula. Yamthathela. Yamnika. Waluma. Wadla. Kwagcina kanjani?
So the serpent made it easy for her. It was easy for her just to stretch out her hand. She was so close to it. Take of it. Eat of it. And then what was the outcome?
Akutinanga ngaye. Wanika nendoda yakhe. Yenze njani indoda yakhe? Nayo yadla.
And it didn't end with her. She took of it and she gave to her husband. And didn't end there. He also ate of it.
Kona zonakala izinto nakulo obekuyena onikeza imiyalelo.
And it went wrong. There were the very one who has given that command.
Zonakala izinto nakulo okuyena etsheliwe. Adam, nansi indlela okumele uhambe ngayo. Ziyohamba kanjena izinto. Wena olikhanda, wena olulekwayo, wena otshelwayo. Nansi indlela okumele kuhanjwe ngayo.
It went wrong with the very head of the home. The one who got that instruction from God, the God who made it so clear to him, this is how you ought to go. This is what you ought to do. This you ought not to do.
Indoda ifika kulowo sifazane vele sekonakele. Yikho kwabalula mangabe sethathedla nawe yadla. Ngoba vele umama ubesengenekile bese kulula ukuba kwenzeke izinto ngoba uyena ovula umnyango wokonakala.
And so it was easy for Adam also to fall into that sin. His wife had already opened the way and opened the door. She had fallen into sin and opened the way for her husband, and he also fell into sin.
Kodwa-ke nansi inkinga bazalwane okumele basiqaphelisise. Engithe uma ngiyibuka ngifunda lana, yabuhlunga inhliziyo yami ukuthi ewu, indaba yowesifazane nesono sakhe, lesi sona senzayo. Akugcinanga nje kuyena, agcinanga nje emndenini wabo kodwa into lena eyabalomthelela ezweni lonke.
But the heartbreaking thing about all of this, when I read this, and that which was painful to me, was this, that Adam's is falling into sin. Didn't it just end with her? Not even with her husband and family, but the influence and the result and the outcome of that influenced the whole nation.
We are born in what must figure as Mumakatakoni Mumo. Unamandabani Abazoliman.
Do you see that when you take certain decisions, how many people you are affecting and hurting through that?
Umutati Mumo, no mangabezenganiako, no mangabezgabani, we are balae, no muinagawenanje, got we are born in what umtelezobanganane.
When you take and you make your decisions, do you consider what the outcome of that would be on your own life? But don't stop there. Count the costs for you, your family, and everybody else connected to you.
Kwabase Roma, siyafunda ukuthi sono sangena ngamuntu munye.
In Romans we read that sin came into the world through one man. Through one man, everything went wrong. Through one man, people were separated from God. Through one man, that peace with God, that liberty, all of that, that one being, enjoy or that joy from being in that garden, all of that came to an end.
Umdlelwane baphela ngomuntu oyedwa ngesikhathi esodwa ngesinqumo esanqunywe umuntu kanti usenqumela izwe lonke.
And that fellowship with God was cut off, it was broken through that sin, and not only of his but of mankind.
Kwaqala ukuba kube khona igama lethi sono, sangena isono ngoba kwangena ungalaleli komuntu.
Sin came into this world, and the very term sin, because of that disobedience of man. It's no wonder that God's word says the sin of disobedience is like the sin of witchcraft. Do you understand that, child of God? If you are disobedient, you are no different to a witch or a witch doctor. And if you do not obey what God has commanded you, you've become an instrument in the devil's hands.
Kamuntu munye sangena sono, kwangena isiqalekiso, lagqwala igolide. Ubumnandi, ukuthula, kwanyamalala, kwaphela, ngoba kwangena into ehlukanisa umuntu noNkulunkulu. Sono.
Through that sin, man had sinned, and that fellowship with God came to an end. How the gold lost its luster, how the joy disappeared, everything became sour and dark and bitter due to that sin.
Now, look
at ourselves, brethren. Let's look at ourselves. Is there no way where peace and harmony has come to an end because of us?
You know that
harmony can be disturbed even at your place of work because you come in there and you come with a bad smell and a bad odor.
Uyazi ukuthi ngangena abantu baxabane kube ukhala ngesimanga sokuthi ungene wena nenkulumo yakho lenkulumo lena ewupoison kwabanye abantwana bakaNkulunkulu.
And because you come with your poisonous speech, it spreads bitterness there at work.
Ungena nenkulumo efaka ungabaza kwabanye abantwana bakaNkulunkulu njengenyoka yangena efaka ungabaza kuEva.
And you spread and you sow malcontent and doubt, just like the serpent came and he brought doubt into his mind.
isinqomo sesenzo sakho sibe nomthelela kubantu abaningi.
Your decision, that step which you take, has got an outcome and an effect in so many people's lives.
Sibe nomthelela kubantwana bakho, sibe nomthelela emndenini wakho ngenxa yokuthi wanquma wena, wayicabangela wena, wamane wenza nje ngokwekhanda lakho. Awuyi kuyobuza kulotsheliwe, awuyi kuyobuza endodeni. Nakho esengihlangane nakho, ubuzothini wena, ubona kanjani?
And so it has an effect not only on your own life, but on that of your family, those nearby and those far away. Why? Just because you did not go and inquire. You heard something, but you didn't go and inquire of the one who really knew, who got the instruction firsthand. But you just take things into your own hands.
Wena mama kuthiwe uzosekela, uzosekela indoda yakho, uzoyilekelela. Akushiyonga ukuthi wena uzoshaya imithetho lapha endlini. Lokho kunikele kushiyele kuyona indoda njengoba uNkulunkulu ayibekile njengenhloko yasekhaya.
It's not your mandate as the wife to take all the decisions. God has placed you there as a helpmeet for your husband, and you ought to be there to help him. But not that you take the decision. That's not your role as a wife.
Futhi ke isinqumo esifana nalesi kwakuyesinye isinqumo esinzima kabi. Ayengasinquma sithathe yedwa ngaphandle kokubuza, ngaphandle kokuzwa ukuthi ithini indoda yakhe.
And the step that she took and the decision that she took was such a serious, such a drastic decision that she shouldn't at all have contemplated on doing it without first consulting with her husband.
Wena muntu omama, zibuze, zikhona yini ikhathi lapho engiqhamuka sengishaya imithetho, lapho engiqhamuka mina sengithi akube ukuthi nokuthi ngidlule ukulinda lokhu baba wasekhaya bazontshela khona.
Ask yourself the question, dear wife, do you ever just come with your decisions and you just go ahead with it without first of all consulting with your husband?
Isinqumo sika mama sashintsha yonke impilo yalapha ensimini.
The decision of this wife changed everything in that garden.
Isinqumo nalokho ungalaleli kwakhe kwashintsha konke ukuphila obekuphilwa ngakho la imyalo kaNkulunkulu obekumele kube landelwe ngayo.
The decision and her disobedience spoiled everything which God had given them, where God expected them to be obedient. And it changed their whole lifestyle. It changed their whole approach. It changed everything, the way that they conducted themselves, due to that decision that she took.
Bukusisa mntwana kaNkulunkulu inqumo ozenzile. Mhlawumbe amangala, kungani kube nje? Kungani ngibe nje? Kungani ngingaphilela uNkulunkulu? Inqumo wayithatha ezinzima. Indoda yakho wazenza umfelokazi, indoda ikhona. Indoda ikhona izwa ngawe nje yonke into, ngoba uyaphucila isikhundla sayo.
Contemplate and reflect on the decisions that you have made and what is it that has led you to where you find yourself today. You made your husband to be like a widower with you being there, or you made yourself to be like a widow even though you've got a husband. You could have gone and asked him, but you just take things into your own hands. You do things and you go ahead. And that's the outcome. That's why you are where you are today. Nations aren't the same.
Kukhona ezinye izizwe amakhosikazi. Qinisile washo njalo omunye wathi hayi nje ukuthi ayahlala ekhanda. Kodwa adlala ihliphu lapha ekhanda sendoda. Mhlawumbe ekhanda ungazobona liphucukile nje sineyimpandla, kanti ayikhona. Sidlala umdlalo wenkosikazi. Eno Satan enhlizweni yenza umathanda la ekhaya, khuluma umathanda la ekhaya, kwenzeka noma yini ayinazwi indoda, ngoba kukhona lo okhonyayo la emndenini, kanti ngokukhonya kwakhe isikhathi esiningi qhamuka sekonakele sekufunaka indoda ibone ukuthi butha kuphi ikupho kusabuthekayo wanile loya ngoba uthathela izinto phezulu uphendula kuqala unquma kuqala wenza izinto ngaleyo ndlela zonakala izinto hlola mntwana kaNkulunkulu akukho kumasaphasapha kuwe ngesimanga sokuthi iy'nqumo ozenzile akuzona leziya ebeyilindelwe uNkulunkulu ngokwendawo yakho nangokwesikhunda sakho.
And with some, it's like the husband, the wife sits on the head of the husband. Now some say they don't just sit there, they also slide around there. That's why eventually the man gets bald on his head. But that is what happens when a wife takes things into her own hands. She doesn't ask, she answers before asking. She doesn't ask, she does before asking. She does her own thing. And then eventually, the husband has got to come and he's got to try and pick up the pieces, if there are any pieces to be picked up, and try and put things together and repair things if he can still do that.
Adam. Upina.
Adam, where are you?
Kwenzakala lezi zinto nje umbuzo omkhulu bewuphi?
Now with all these things happening, the big question is, where were you all the time?
Uwonikeza indlela, wena otsheliwe, wena onikezwe iblueprint okumele ukuthi izinto ihambe ngayo la, kodwa manje azenzeki ngalendlela. Awukhuzi futhi, uyathatha, uyadla, sewudlile.
You were the one to whom God spoke first. You were the ones who got the instructions and the commands firsthand from God. You knew exactly what had to happen, what should not have happened. But what do? When you are offered that, not only do you take it, but you eat of it as well.
Hayi bengizothini phela ngoba ube senginika. Bengizothini phela ngoba ube besedlile. Bekudinga ngiveza amamenas ngikhombisa ukuthi ngikhombisa ukuthi ngiyazwelana naye nami futhi ngangakasidli ngangakaze nguzwe bengibona ithuba nami lokuthi mhlawumbe ngabe ngizwe kuzwakala kanjani umnandi kangakanani ngoba silokhu sabekelwa nje asudli asinikezwa asinayo lelo lungelo. Nawe ndoda kuyakhomba ukuthi ubuvele unenkinga.
And you say, well, you know, what could I have done? You know, she offered it to me. I had to be polite. I had to be a gentleman. You know, I had to show some manners and accept that I couldn't just refuse it. And in any case, you know, I also wanted to find out. I actually wanted to know what it is. What does it taste like? Is it really so nice as they say it is? Which shows all along things were wrong in your own heart as well.
Okubhlungu kumina kule ndaba lapho esebuya khona uNkulunkulu.
What is painful to me in all of this is that when God then returns,
ubuya ngolaka lakho olukhulu.
God comes in his anger.
Akasabethembi.
No longer trusting them.
Akasabethembi nangakuphi. Akasafuni futhi ukubagcina bekule ndawo abakuyona.
He no longer can trust them to remain in that place which he had given them.
Uyabaxosha uNkulunkulu, uthumela ingelosi yakhe ephethe inkemba ependuka nhlangothi ndawo zonke. Bayaxoshwa, bayakhishwa, bakhishelwa ngaphandle kwaleli paradise, bakhishelwa ngaphandle kulobu bumnandi noNkulunkulu. Ngaphekwa lokho agadwe le ndawo ngoba ngisenakuthemba muntu. U-Adam angisamethembi, u-Eva angisamethembi.
So God expelled man from the garden. More than that, he placed an angel to watch over it with a flaming sword. And he said, I can't even trust them anymore. I'm expelling them, but I've got to put a guard there that they don't come back because I can't trust them.
How uNkulunkulu ungalubukade nabo, ubukade uphila nabo, sebe ingozi kangako. Uthi uNkulunkulu angisabethembi, angikwazi ukubashiya, ngaphezu kwalokho khona kufuneka igadwe kule ndawo manje kumele kube khona isecurity lana manje kugadwe bangavunyeli ukungena sebe ingozi kakhulu yini ngangena ingelosi ephethe inkemba esika nhlangothi zonke ngoba bayingozi enkulu kakhulu umuntu ngaphandle kaNkulunkulu uyinkinga.
There was that enmity between God and man. And one can ask, but how can it be? God had such close fellowship with them and was visiting them all the time, had fellowship with them. But now they are far apart as the east is from the west. And God has got to put a watchman. He's got to put security there at that garden because he cannot trust man anymore. How did it get to that point? That's what sin brings about.
Nansi into elethe ubhlungu enhlizweni ukuthi uNkulunkulu umuntu engafika kulesi sigaba angisamethembi lo. Hayi nje futhi ukuthi angimethembi kodwa uyingozi enkulu. Lo. Ha uNkulunkulu ngathi akaphethe ekhali nje. Athi uNkulunkulu la kathi inkulumo zakhe nje. Noma engasiphethe isikhali esibonakalayo kodwa ulimi lwakhe imbaso ulimi lwakhe amehlo akhe umabulala kuthule lo umabulala kuthule kube ngathi akonakele luthe lutho kanti yona ngoze enkulu ha umntwana kaNkuluNkulu usufika kule ndawo engako ukuthi uNkuluNkulu akwesabe ngalondlela ukuthi lo akaxoshwe kuleli paradise akaxoshwe ngoba mukhulu monakalo awenzile ngalesi senzo sakhe.
How terrible when it reaches that state of affairs that God, where God warns a person against somebody and says beware of that person. That person is a danger. That person is dangerous. You may say, but he hasn't even got weapons. How can he be so dangerous? But his tongue is like an axe that wreaks havoc. And that person, you can say, but you know, they're just looking at you, they look so docile, but they will murder you in cold blood with not showing it on their face. That's how dangerous they are. And God says, beware of that person. That person dare not be in paradise. They must be expelled.
Kukhona abantu okumele ukuthi ubabalekele namhlanje. Kukhona abantu okumele ukuthi uqhele eduze kwabo namhlanje ngoba bayingozi kuwe. Bazokubulala, bazokubulala ngeenkulumo zabo. Noma ubuthi uphiyaphila, uyophuma ufile ngeenkulumo abazoyikhuluma. Bakushiye usungabaza, bakushiye usuphele lokukholwa, bakushiye sekuphele konke obuthi uyakwazi ngoNkulunkulu. Ngani na? Iinkulumo zabo zedlula isibhamu zedlula amabhomu ongawacabanga khona emhlabeni.
And so there are people that we need to be on our guard against. Because if you get involved with that person, they leave you being in doubt. Through what they speak to you, they leave you doubting. And you start questioning because of their poisonous speech. Their tongue surpasses the worst bomb that there is.
Namanje ngiyaxwayisa umntwana kaNkulunkulu, qhela, baleka, deda. Umuntu ozokushiya ungenakuthula ngeenkulumo zakhe, ngokusola kwakhe, nangokugxeka kwakhe. Suka kulowo muntu, funa ufe nawe ngoba uthi uNkulunkulu odlile kulowo muthi noma kanjani uzofa.
Get away from that person. Get away as far and as quickly as you can because that person will harm you. That person will damage your faith when they come and they criticize and where there is speech and the deceitful language. So make sure you stay far away from that person.
Baleka, musukusho ukuthi hayi phela kumele ukuthi ngimzuzu uzomzuza kanjani ngoba uyena oyipoison kuwe uyena oletha ukufa uzomzuza kanjani uzobulala wena.
Don't say no, I've got to listen to him. I've got to win that person over. You won't win that person over. The only thing is they'll poison you.
Musukusondela kuleyo ndawo isilingo kuwe.
Don't get close to that place which is a temptation to you.
Musukusondela kuleyo ndawo kuthiwa ungasondeli ungathinti lalutho lokhona.
Don't see how close you can get to that place of which you just said Don't get close there. Don't touch it.
Ibalekele kuzusinde kuzuphephe. Baleka qhela deda ufuna neduze kwalokho.
Flee for your life. What do you want close to it?
Bengaqhamuka beze kamnandi. Oh brother, sister. Siyabonga uNkulunkulu ngakolunye uhlangothi ngale COVID ngoba kuthintwana. Vele bese kwande imkhuba le yokhagana. Umuntu yamhaga kanti umhaga vele nje gcwele inkanuko zakhe.
And a person will come to you and you know it will seem so innocent. They say, oh brother, sister, I just want to have a talk with you. And then they come and maybe we can say thank you for this COVID-19 because people have been hugging each other too much. And then with their hugging, they put their own influence into you.
Kogunye khagana leze ehamba ngo njoba sisho sisho sesilungu inyoni enezinimpapa efanayo ndiza ndawonye.
Now it's as they say in English, birds of a feather flock together.
Kodwa wena baleka wena balekela le ndawo le ezokufaka esonweni.
But flee for your life from that place that will lead you into sin.
Balekela wena le ndawo, balekela lento. Nalento oyithola manje ufile kuNkulunkulu ngenxa yayo.
Flee from that place and flee from that thing where you find yourself right now even spiritually dead because of that thing.
Kodwa uNkulunkulu noma konakele kunje bonakala esaphosa eselulisandla Adam uphi na.
But even though
uphi udlile na uyamlandelela konakele phi kwenze njani Adam awulalelanga yini uphi.
But even though things are in this state, God reaches out to Adam. Adam, where are you? Adam, have you eaten? Adam, have you been disobedient to that which I told you that you should not do?
Oh, Adam, ebengimthanda kangaka, ebengidela ukuphila kwami lesikhathi sami ngiza kuye, angimtholi manje, uqashile uphi? Akambuzi ngabe ngamboni.
Adam, the one whom I loved so dearly, the one to whom I gave so much time and so much attention. Adam, where are you now? Are you hiding from me? And he's not asking because he doesn't see him.
Nkulunkulu akasibuzi ngezono zethu ngoba engazi ukuthi sidlile, siphila kuzona. Usibuza ngoba ufuna ukuba siphume kuzona, sikhishwe kuzona, sibuyele endaweni, sibuyele ebuhlotsheni ebesinabo ngaphambili kanye naye.
When God asks us about our sin, it's not because he doesn't see it. It's not because he doesn't know in what kind of sin we've fallen and what kind of sin we're living. But he's doing it because he wants us to come out of that sin. He wants us to be come and return to him and to be reconciled to him.
Lapha memeza. Lapha ebuka ukona kuka Adam. Akulindele nje ukuthi ha uNkulunkulu ngishiyile indlela. Angilalelanga. Angilalelanga. Ngaphile esonweni. Ngadla. Hayi lento enzo Adam.
Adam should have had one response. He should have said, oh God, I have forsaken the way. I have sinned. I have eaten of that which you had forbidden me to do. Not the way that Adam responded.
Umisono sakho njengoba sinjalo, musu kusifihla, musu qasha ngomunye umuntu, musu ukuthi ngidle ngoba kukhona usibanibani othe angidle, udle ngoba vele inhliziyo yakhe imbi.
Don't cover up your sin. Don't try and hide. Don't hide behind somebody else and make excuses for your sin. You've sinned because of your own sinful heart.
UNkulunkulu uza ngomusa noma wonile noma sonile sibabe sinje usasimemeza uphi na sakhombisa uthanda nalo uyakumemeza vuka sukuma la ukhona vele obala uveza ukuthi woneka kangakanani uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
And God will have mercy on you. No matter how bad or terrible your sin may be. That's why he's calling out to you. That's why he's saying, Adam, where are you? Confess your sin and confess it exactly as it is.
Vuma ukuthi mina Nkosi engonile angilalelanga. Musa ukuyithatha indaba uyise kuEva. Akusiyi uEva oyinikeza imiyalo. Uwonikeza imiyalelo. Kumele kuphilwe kanjani la. Vuma imina Nkosi. Ngishila indlela yami, ngishila indawo yami. Konakele kunjena nje Nkosi angilalelanga.
Confess your sin exactly as it is. Don't make excuses. Don't hide behind Eve. God gave you the instruction. You knew. You heard it from him personally. So confess your sin and say, Lord, things are as they are because I was disobedient. The heart of man is evil always. Oh, look at Adam. This wife whom you gave me. Now he's pointing the finger at God, blaming God. It was God who made that terrible mistake by giving him Eve. You gave her to me. There are people who confess sin like that.
Ukuze wone ingenxa yesimo sokunakala kwenhliziyo yakhe, imbi inhliziyo yomuntu.
When people confess their sin, they still make excuses for it. But no, the reason why you have sinned is because of your own evil heart. You ought to condemn your own very heart and say, it's because of myself, my sin, my heart. It's not my neighbor, it's not anybody else. It's me, O Lord.
Umose, esikhuphukele entabeni, elanda imithetho, elishumi, ekhuluma noNkulunkulu, ushiyile abantwana bakwa-Israyeli lapha phansi, basala benzani no-Aaron, bazakhela ithole. UNkulunkulu ubhizi noMose uyakhuluma naye laba okulethwe kubona lezi zinto zabo babhizi ngokunye babhizi bona bafuna ukukhonza njengoba kukhonza abanye bafuna ukulandela njengoba kulandela abanye abafuna ukuhamba ngokwendlela kaNkulunkulu le ayibekile afuna bahanjwe ngayo.
When Moses went up onto the mountain, he was busy there with God. God was busy giving him the Ten Commandments. What happened down there below the mountain, there Aaron and the people, they were busy fashioning a calf. They were busy fashioning other gods. They wanted to be busy serving gods like the other nations were doing. At the same time, while God was busy with Moses there on the mountain.
Ebalungisela indlela okumele baphile ngayo imithetho yakho kumele bahambe ngayo bona babhizi bayedansela nethole balandela indlela ezinye izizwe ezikhonza ngayo.
God is busy with Moses, giving him the very laws meant for them to uplift them that they may be blessed through it. What are they busy with? They're busy dancing around this golden calf and they're having a great time of their life. And they're busy with pleasure. They want to serve God like the other nations do it. When God is busy baking bread, so as it were, for us, then we ought to be patient at that time, waiting for God to give us that which He wants to give us. Not that we take things in our own hands and we start doing things in ourselves, out of ourselves. That's why things are as they are.
Zehlise, zithobe, awumange endaweni yakho, Adam, njengoba kwakufanele.
Humble yourself Baal, admit you did not keep to your rightful position.
Uyakubuza uNkulunkulu Adam uphi na?
God asked Adam, where are you?
Ndoda uphi na?
You man, where are you?
Uyishiyile indawo yakho.
Have you left your place?
Ushiyile ukuyala kaNkulunkulu.
Have you left God's command?
Kodwa uNkulunkulu akabuza uEva, ubuza wena Adam ukuphi? Ngoba wena onikeza imyalo.
But God doesn't come to Eve and ask of her. He comes to Adam because God gave Adam the command.
UMose wayelanda imithetho kaNkulunkulu ukuba abantwana bakaNkulunkulu baphile ngayo.
Moses went to God to fetch the law according to which the nation of Israel should live.
Abantwana bakaNkulunkulu baphila ngemithetho.
The children of God live according to that law.
Kunemgcelo kumele bahambe aseqile ngapha sikwenzi lokho.
There are boundaries that we should not overstep.
Asifani nabangakholwa.
We are not like the unbelievers.
Kukhona kusiqoqayo imithetho yakhe uNkulunkulu yasiqonqa uba senze okulungile.
And God's law directs us that we ought to live in the right way.
Wena uyamelana nayo?
Do you go against it?
Khona bathi hayi asiphili asifuni ukuphila ngemithetho. Imithetho eminingi la, ungakwenzi lokhu, ungakwenzi lokhu, ungakwenzi lokhu.
There are some that say, we don't want to be under the law, we don't want to live under a law. There's so many laws and rules, we shouldn't do this, we shouldn't do that.
Kodwa uNkulunkulu abakhe, uyababiyela, aniyokwenza lokhu, aniyokwenza ngale ndlela, nizophila lapha nina.
But God did place boundaries for his people, and he said, you should remain within these boundaries.
Umele ukuba ulindeleke ngilindeleke ukuba siphile ngale ndlela nalapha eqhamuka esibiza ukuphi na sisukume ngesibindi nakho la simkhona nakho la nakho nansi impilo engiyiphilayo mina.
And we ought to stay there in those boundaries, and when God calls us we ought to be quick to respond and to say, here I am.
Uphi na?
Where are you?
Ukuliphi khona?
In which corner do you find yourself?
Uqashephi.
Where are you hiding?
Ukuliphi ihlathi?
In which bush? Or forest?
Usuke kanjani endaweni yakho?
How did you leave your position?
Kade jabula uNkulunkulu izolo ngawe namhlanje?
Yesterday God rejoiced over you, and today?
uNkulunkulu bethokoza mayekuvakashela namhlanje?
God rejoiced when he came to visit you, and now?
Namhlanje uyaqasha.
Today you're hiding.
Hayi uNkulunkulu ungezi.
Oh God.
Ungezi namhlanje.
Don't come today.
Hayi uNkulunkulu ungafiki njengamanje.
Don't come right now.
Angekulungele njengamanje ukuthi ungafika.
I'm not ready for you.
Ngoba vele ngiphili ngendlela efanele.
Because I'm not living as I ought.
Kodwa uNkulunkulu uyafuna ungqonqoza. Uyafuna ukuza, uyafuna ukukhipha ebugodini, uyafuna ukukhipha ehlathini. Uphi?
But God is knocking. He wants to get you out of that pit, out of that hole, out of that dark forest. Where are you?
Phendula Adam, uphi? Uyakufuna. Ukhumbulela lesi sikhathi singaphambili, lokho akuthula, leyo njabulo, lobuya bumnandi. Oblahlekile uphi?
Answer that question, Adam. Do you remember how it used to be? Do you remember that sweet fellowship? Do you remember that peace, that joy that you had? How it once was? Adam, answer, where are you?
uNkulunkulu ufuna kubuye kanye futhi, ufuna lo babudlelwane obabukhona ngaphambili, lo babumnandi, abuyiselwe futhi. Uyikebusa ushone iphi? Uye ngapi? Buya.
God wants to restore that sweet fellowship that you had with him before. He wants you to come back from there where you are. Adam, come back to God.
Did this message breathe life into your soul?
Ngabe lo mbiko uphefumulele ukuphila emphefumulweni wakho na?
It was as if God poured life onto us as God's child shared with us.
kube sengazuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe ubethulula ukuphila ezimpilweni zethu lapho umntwana wakhe ekhuluma nathi.
Was it dead?
Noma mhlawumbe bekuukufa.
If it was dead to you,
uma bekuukufa kuwe,
maybe you've lost the fear of God.
Kungenzeka ukuthi usulahlekelwe ukumesaba uNkulunkulu.
Before God spoke to Israel, Moses said to them, "Sanctify yourselves."
Ngaphambi kokuba uNkulunkulu akhulume nabantwana bakaIsrayeli, wathi kuMose, "Batshele laba bantu ukuba bazihlambulule."
For a few days,
izinsuku ezimbalwa.
How did you come to hear God's word today?
Uze kanjani, ufike kanjani ukuzolalela izwi likaNkulunkulu namhlanje na?
In the fear of God.
Ngabuze ngesimo sokumesaba uNkulunkulu.
Yes, I know we live in the time of grace and not in the time of the law.
Yebo, ngiyazi impela ukuthi siphila esikhathini somusa, hayi esikhathini somthetho.
Yes, I know Christ opened the holiest of holies and we can come directly to God.
Yebo, ngiyazi ukuthi uChrist uyivulile indawo engcwele ngcwele, sesiyakwazi ukuba sifike kuNkulunkulu mathupha.
But we've gone to the other side.
Kura ke manje sesifinyelele kolunye uhlangothi.
We've lost the fear of God and we come casually to church.
Sesilahlekelwe ukumesaba uNkulunkulu, sesiyafika nje enkonzweni.
Some churches with slops and shorts as they like.
Kwamanye amabandla sebegqoka ngendlela abayithandayo, ophaqa baze bagqoke nezikhindi imbali.
What was Eve's mistake?
Ngabe laba yini iphutha lika Eva na?
She lost the fear of God.
Walahlekelwa ukumesaba uNkulunkulu.
But you know, today we've gone past Adam and Eve.
Kula ke esikhathini sanamhlanje sesidlulile kulezo izinsuku zika Adam noEva.
They were ashamed of their nakedness.
Babe namahloni ngobunqunu babo.
Friends, we live in a time where we are proud of our nakedness.
Kodwa thina bazalwane siphile ekhathini lapho siziqhenya ngobunqunu bethu.
We expose as much of our nakedness as we can.
Sambula bonke ubunqunu bethu ngendlela esingakwazi ukuba siveze ngayo bala sibambule.
And we come with that attitude into the church.
Size sifike naleyo ndlela yokuyiphatha enjalo size nayo enkonzweni.
How do you as a woman dress yourself?
Njengomuntu wesifazane ngabe umbatha kanjani uqoka kanjani na?
To cover your nakedness or to expose a bit of your nakedness?
Ngabe uqoka ngendlela yokuba ufihle ubunqunu bakho noma uqoka ngendlela yokuveza umzimba wakho na?
Oh, this message was full of life.
Yebo, lo mbiko ubugcwele ukuphila.
As I was sitting there I drank it in.
Lapho ngihleli phansi ngilalele benguphuza ungena kimi.
And friends, if it wasn't like that, then ask yourself, where have I gone wrong?
Uma mhlobo bengenjalo kuwe, zibuza ukuthi ngabe kuphi lapho wone khona na?
Because even if God would speak to you as he spoke to Adam and Eve, it will be dry and without power.
Ngoba noma uNkulunkulu angakhulumisana nawe ngendlela akhuluma ngayo noAdam noEva kuyovele nje kube yizeleze kube into eyomile engenza umqondo kuwe.
God would have quickened so many consciences if we are alive.
Ukuba besiphila uNkulunkulu bezokhuthaza aqhuquzele onembeza bethu abavuselele.
Oh dear friend.
Mhlobo othandekayo.
I hope you didn't miss this blessing.
Ngiyathemba futhi ngiyakholwa ukuthi awuzange wephuthelwe yilesi sibusiso.
While sitting there listening.
Lapho usahlezi phansi ulalele.
I hope you didn't miss this blessing.
Ngiyakholwa ukuthi awuzange uzuphuthelwe yilesi sibusiso.
Let's pray.
Asithandazeni.
Lord, thank you for these words.
Nkosi siyakubonga ngalamazwi.
They were rich, they were overflowing.
Lamazwi abecebile abephuphuma.
They were full of life.
Abegcwele impilo.
Enough to last us the next week.
Impilo yanele ukuba isiqhube izisigcine nakuleli viki siya kulona.
Oh, if there are those for whom it has been a dry message.
Nkosi, uma kukhona phakathi kwethu lo mbiko ophenduke waba umbiko womile.
Won't you be merciful to all of us?
Siyacela Nkosi ukuthi ube nomusa.
And visit each one with your Holy Spirit.
kuba inkosi uvakashela umuntu ngamunye ngamunye ngomoya wakho ingcwele.
To open our minds and our eyes to the blessing we have received.
Ukuba inkosi uvule izingqondo zethu namehlo ethu maqondana nalesi sibusiso esisitholile.
So that we will never be the same again.
Ukuze inkosi singeke sibe ngabantu abafanayo futhi.
In the name of our Lord Jesus Christ, we ask it.
Egameni lenkosi yethu uKristu Jesu siyacela lokhu.